Yeah, them call me funky again.
Ata ita siku tesa we, ukama amanyo kutesa we. I'm so lucky, na ketem pulira burungi, sina bamanja. I'm so happy, basta na tegedenti, yesu ya kola binensi, eni adala. Sija kwenunga, awe sinza ena njini nseo. Nasase okunyumi wamu yesu, era tonja jinga. Chimweche kumi na chiwandejo, sigazamu za chiwewa yo. Ivi akameza tombulira kubanze chari sigo. Nambira banywani bawe, bancha shura kare tujende. I'm in a happy moon, cause already it's a weekend.
Atumumiwe Yesu ene chanata.
Atumumiwe
Usangukire Yesu mwemuri etende.
Atumumiwe
Atumumiwe Yesu ene chanata.
Atumumiwe
Usangukire Yesu mwemuri etende.
So let it go.
Story changer, don't worry, my God got a plan for you. And that this year, I'm an next year. There are times and seasons. Sisi ni wana wa Mungu tunapate. Katika Kristo kuna raha. Tumebarikiwa, tumejaliwa. Ndani ya Yesu kuna freedom. Bila Yesu no enjoyment. Ndani ya Yesu tunenjoy. Bila Yesu no enjoyment. Katika Yesu tunenjoy. Time to dance, time to laugh. Time to enjoy, time to dance, time to party, time to enjoy.